Random.
Mtani yaso tushazoea. Nasogea. Sijapotea. Najua na nombea. Mtani yaso tushazoea. Nasogea. Sijapotea. Najua na nombea. Sema anyway, wanaotaka misi toke, hope they see the day. Njeza bongos meje tope, fanya nichele, nielele. Run around the city mbao kama umwewe. Swe na roo nyepesi, sharushua makesi. Kanyega kinyesi, oye nige yani so. Sema, go my bro, on the road. Oh my mama, I would never sell my soul.
They fuck with a Luga Buddha. For money's na muda. Cut from a different fabric. The manas ki mix on a chuja. Ruba na ngangana. Ili niache story ndefu kahuba. Kudros na kuja mana. Bado niko mtani na yuba. Maniga miso pepper. Skunjiki miso kamba. Sungiki washa kwenda chocha kuni. Bado kijishka kijiti kwani nini. Simzika fasha jua gusu mziki. So they fake then they act. After Kwemi, so she went to hell and back. Napa story tu ya maisha wawni wanaisi bet. Huku mtani ndoto nyingi talis mefubet. Sema tema niggas na msikate tema. Chiku na vuka.
Mtani yaso tushazoea. Nasogea. Sijapotea. Najua na nombea. Mtani yaso tushazoea. Nasogea. Sijapotea. Najua na nombea.
And the truth is in their eyes. Planning my demise. I to disconnect a bunch of ties. I swear it's a lie. I'm the one katuli kwa watatu. Wakaondoka wawili gidi mtawa pili. Uliza hizi stories inasafiri pili. Mdogo mdogo watelewa bwana mdogo. Ivita so kidogo. Tanis na tafutwa zero. Wapi tobo tobo. On my shoulder nyota katha. And they do it now. Nani anakata wanangata anapuliza. Tusha wauna kwenye giza. Tuachi sala mana mpaka tupo hapa ni miujiza. Piga moja moja mbili cause I'm dope. If Floyd House atakwa block. And they never die broke. Had to cope. Moja wa watakia money. Two time for the door. I've been tryna make it. They hating on a viro. Tatu swena dem wengine nne. Na ukojo ikuingine tano. Pese natafutwa kwa ilo jasho ya usani.
Mtani yaso tushazoea.
Nasogea.
Sijapotea. Najua na nombea. Mtani yaso tushazoea. Nasogea. Sijapotea. Najua na nombea.